muddo toban maalin oo xayiraad dhanka dhulka ay saaneen magaalada Baydhabo waxaa 24 saac ugu dambeeyay magaalada soo gaaray gaadiid badan oo sida noocyada kala duwan ee badeecooyinka ilaa ay hadda si rasmi ah uma caddaynin kooxda Al-Shabaab sababaha xayiraadda ay uga qaadeen wadooyinka magaalada Baydhabo. Hase yeeshee maamulka Koonfur Galbeed ayaa caddeeyey kooxda Al-Shabaab culaysi soo wajahay darteeda inay xayiraadda uga qaadeen magaalada Baydhabo. Wakiilaha madaxweynaha Koonfur Galbeed dhanka saxaafadda Maxamed Sheekh Cabdullaahi Xayow oo shir jira isku qabtay magaalada Baydhabo ayaa sheegay wadahadal ay galeen madaxweyne lafta gareen iyo kooxda Al-Shabaab inaysan ku furmin wadooyinka magaalada Baydhabo, balse kooxda Shabaab maslaxadooda ay ka arkeen inay furaan wadooyinka magaalada Baydhabo.
Wliidaayane umutana daayane dowladda Koonfur Galbeed intuu walxabiyaraa takorgortan aan ku galaana waanan ku galna Al-Shabaab shabaab tabartiis iyo weeni baabartanti hadhiida maslaxadiisi dantiisa isku aray weli maannagaane dowladaha muxuu ahaa saaxibada unaana oo duqeymo ku jeesidi oo taasoo yani hafurwaysi iyo go-aanka dowladda Koonfur Galbeed markii oo dhabtay ee la aragay iyo duqeymihii la sugay markii la aragay shabaab dantiis weli ku fahmay inay baabartaas u dhigay la walkal wadahadala la galay iyo shabaabku waktu toogu iyo walaa adalata hindhooga kiimaadeed iyo kin is shabaab go-aankay dhamaaday lankii inbaan go-aana la ku deeri lankii seeda go-aana la ku deeri kii wari intuus baan go-aana la ku deeri lankasta oo shaku ku qabay edaajay inni baabataa sutun laan ka dhiina wadahadal laan ka dhiina waana lana gala doona qadiyadaasi wakaasigu seedi adaajay.
Wakiilaha madaxweynaha wuxuu kaloo caddeeyey in dhowaan uu bilaabanayo wejiga labaad ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab dowladda Koonfur Galbeedna ay u diyaar garowday dagaalkaasi.
Dagaalkana sida sheegay weli utoolaya oo gala doona golaha wasiirada wasiirka sisjantiis waardiye iyo wadade daabushay koronto kooda u dagaalka iyo gala doon haddii ilaahay yaro xildhibaanada hal qof oo meelsuun gaari doono madala xildhibaankaasi weli iyaga qadhagaaga doono dowladda dhammaantii hal qof meheraw madaxweynaha meheraw lambu meheraw.
Inkastoo gaadiidka xayirnaa ay soo gaareen magaalada Baydhabo maamulka Koonfur Galbeedna uu ka hadlay, haddana kooxda Al-Shabaab ayaan ka hadlin wax faahfaahinna ka bixin sababaha ay u fureen wadooyinka magaalada Baydhabo. Sidoo kale weli waxaa xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo ku jira maamulayaashii iskuullada ee u tagay kooxda Al-Shabaab, waxayna xariga maamulayaashaasi ahaayeen kuwa ay ka xaroodeen kooxda Al-Shabaab oo ay u xayireen wadooyinka magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.